Mapenzi safari ya kwetu minawe ndo kwanza yaendelea. Tukose gari msitu na nyika minawe tutatembea. Kama bahari ya kina kirefu bado tutaogelea. Tukose meli mawimbi makali amini tutaelea. Baby like the stars in the sky, like the shadow by your side. Be my eyes when I be away. No care home, I swear. You are my pride. Just look me right into my eyes. In the fire, you'll be my eye. Now baby, you make my heart go dizzy. You make my heart go da-na-na-na-na. Now because of you, kangu kote ta-na-na-na-na. Oh yeah.
Tinini, ta-na-na-na-na. Tinini, ta-na-na-na-na. Tinini, ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Tinini,
my body go, and my soul, tinini, moyo wangu, baka rama.
Tinini, ta-na-na-na-na.
Ta-na-na-na-na.
Mhana nina roho moja, na nina tafuta moja. Nitakai mbembeleza, tendereza, si unajua. Kwa hakika ni wewe tu, kwa moyo wangu nimechora tatu. Hata kama kwa dini ni tabu, wape kisogo kwa nini watadu. Wacha unegere, mina wewe dele. Kama vibes tu, basi wewe ndiyo vere. Kama gari prum, basi mimi ndiyo dele. Kwa wimbi la mapenzi namba niwe wako fere.
Like the stars in the sky, like the shadow by your side. I'll be your husband, you'll be my wife, my baby, baby. And I swear, you are my pride. Look me right in my eyes. I'll be the fire to your eyes. You make my heart go tinini.
Tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani tight ya kaki na top moja kali kona print chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mini kwa opposite kwa kiti ya watu wa tatu. Niko kona, yani mini mtu wa tatu. Kawaida miuku wa kimbele mbele, yani kumu approach, kumusalimia na kumambia vile roo yangu anafanyi nasikia. Lakini na uyu mina jipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kuambia vile wewe ni mrembo. Na tangu ni kuone day one sijakuwa tena ni kilala saa tatu. Kijani ni ma late night tu, masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani, funny fans jitha ni hata watu usikia. Yani
Comic Slicer
NinjaChoice.com.ng.